amani, my baby, nakundia wimbo huu. Moyo wangu mechubuka, hakuna wakutibu zaidi yako mama. Naomba nisamehe makosa niliyotenda, sahau yaliyopita, kesho yaja ni nyingine, tugange ya kesha.
Nanyumiza roho mama, nanyumiza roho. Baby come back to me, no no no.
Nothing.